Yeah, yeah, yeah.
Wow. Alejandro.
Tesla.
S.H.A. R.K.O.
Mashallah, mbona kama umeshushwa toka bustani ya Eden. Kishuna shuna, baby lozi umefungwa na nyongeza ya tende. Yo sexy body mama inaniumizaga karo inanitatiza. Ningekuwa na mbodi wa dhahabu ningekutunza nikamaliza. Na yo minyosho mama wamenyoka mana unawaburuza. Shida poki nama na shawishi kataka kubamiza. Ka baby baby kiduche nimezama zama we. Ka baby baby chombo ndo kisha kwa ma we. Nikitiza maga body limesimama. Uzuri wako haupimiki gharama. Kufananishe na nani we. Ayaya we mtoto meni meni
kamata
eh.
Umeni meni kamata
eh,
kama.
Umeni meni
kamata
eh,
kama.
Umeni meni
kamata.
Wem kama. Umeni meni
kamata
eh,
kama.
Eh,
kamata
eh,
kama.
Umeni meni
kamata
eh,
kama.
Umeni meni
kamata, kamata.
Digi venye unaleta bala. Na digi digi unanidai. Na digi digi unajua mina kudai. Aki 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 walai. Natoa nguvu yangu toka supu ya pweza. Chief chef aki walai. Na kumarinate ni kukule walai. Anaringa, anaringa, anaringa ringa. Anaringa,
anaringa,
anaringa. On my chest, imepandisha temperature. Your thighs. On my legs, imepandisha temperature. Freaky Friday kwa pijo tia sunset. Freaky Sunday kwa pijo tia Friday. Kuna chat GPT ya malele. AI inasema kuna
vene. Umeni kamata
eh,
kama.
Umeni meni
kamata
eh,
kama.
Umeni meni.